Sanga nandibadde ngenze kumanyi kwa wayauza wakabina tuba tukyalifuna tusigaddewo nga babiri nze n'omukazi oli yajja okufuna eddagala eritamujja olyamuwone ne tulengera jjo omukazi noono omukazi ne yeekaliriza nnyamulabe nabiguba munyeyibatu n'agamba nnyini ssabu nti omukazi ajja omulaba imukabaze gumpeera eyirizi oba nyamulaze eno yennakutta nsange kyetwava tumuwaawo amagezi yeeyongera ebbali atindikirwa ekyebigoye nnyini ssabu yalinga amugumya tinze nkutta ekinu kitono nnyo okukola kati gwe tonyiga nze ndagula bwanaagenda ng'osooka yeeringigoye leka ne mulyako ensimbi nga n'eddagala muguze eyitajja kukola bwanaabaagenze nga gwe nkufunira liri lye wazze okunona olidda n'ontenda kimanyi kikulekedde jjajja lutambule ng'omusana n'abaana be luzaalo bagoye abundireeta n'entebe olibeera okikoze nakati siruleseeyo kimanyi lwawumpugumya eddagi gye luwenja abasawo ebindeese
ne bituuzaako amagezi naye nze ningiri abanga nze mbadde
ffe abateeka abakazi ne tukoleza olutalo era nze banjuliza olugoye ne munnange wuyo n'alumwa nnyo mulabe ne tukisa ekibadde mu nsawo kubanga buli omu yali anonyiye bulabe mukama n'ataasa
Basudde wabangi, kengezi kya naleeta bipya.